wemitandikira newebikoma mbonyeza kubugagga bwensi webutandikira newebukoma nenonya kututumu lyabantu weritandikira newerikoma ekirala kyenonyerezaako ate nga kino kitegedde nnyo gyemikwano gyense eno wegitandikira newegikoma ekisooka nze kyembasuddeko abantu besimaagala alinawo ekirala banyiiga nnyo bw'obeera obanyiizizza ate bw'omala n'obasanyusa ekyo kimala kaseera katono nnyo laba yeekiddirira bamala ne babyerabira naye waliwo ono gwe nnina omukwano gwe gwampitiriddeko ye bw'ayagala omuntu mu butuufu amwagalira ddala muyita ssuubi lyange
yoyeka
yita future yange